tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Joratu ko gijene ga fanu hala Mamadou Samasiku jam nyali sakabe hedibe. Do tumbutu tonno ciogu nyamduuji yogaaji tiidi fa jabbiti le lumboji di jamarande sotobe fuf holiti yo sabi jon e ka bodde taccibe lawi yogaaji. Conseil sécurité oni na wundi e bottu ben na do alhal de nagule mali be memandunna hala hotugol ministre. Le yewtere meden zoom sur hande e memanna hala nodda ka noti en be kudde mun en halaaji di fuf di ngon semek waru jamenna hande kikide altinere nogo e jetti out 2023 bismillah sakram. Ko joni ka borde tacci lawol ngalure tumbutu sawbiniti Allah ciogu nyamduji yogaji ciogu essence sukoro ko sam e kala mbedna nyamduji bilidi alkama ciowike de didi le ngalure waliawe tematato cabantato etato jamarande e ben julabe fuf ngoytiki ka do tidalla bindardi lam ko be fabade be intal ak bilal won ko hebane en ka da fustango alcc e sitasidibe
cioguji kulantereji dimi codanno fu sowike na dum buri dum jati non holitiri wi de goto e yimbele jodi be tom altinere bete hande lumo yubutaw lawi fu ngaroji le ngalure nde ko tacca
ke aujourd'hui et tous les
ngal man handen ciogu kulle fu genti essence kuma sotta arna temre budde be ana ciotte hande litre goto fa teme tati jamaran tampi san sikaro e kosan do ke yata ken kasin de sagoro ji amen men tetra lama tinno fi dabriji famo amen
aux autorités une aide rapide
kuma be kabaruji bulide kebele nuku o do woni chambre de commerce et d'industrie ka holiti wede ta igol lawongol kuteje mudum ana momni sanne le wi laami do nuku o do woni alhaji firun gouvernement o an han yawde dati di wayi fu yalla ngallore de ko hasindine mudum ana heba adet yottantu
aujourd'hui
la torraj amen beti kinyol man handen sabe gindi tumutu ana uddato himbe lonbe hite ben be taji laabi di fe da mudum mede da maide hunde fuk be tewta handen yalla jamare mursa haba gouvernement ana han famle hannen fiya dabireji honene gelle ko lam tumutu fu hebnirte nyamiri
concurrence di loyal
andinde tan wiide camion arande narno do jabbaade yaarede nokku o gube jogi be kobborde sumidum fade dati di ka yopitere yimbe lo gombe tum be ka wajibi tam kina tawre munyal
sakramal to takla yondu ko bram bam bam am facebook e twitter batu men wadama to nation zeni bangal conseil sécurité ben do kabaru denagule mali hele kartangal be memi hala ben yawtagol cilol arandewol hotugol ministrement e fuddugol cilol dirol mudu den horojo ministrement yitti sanne ko gollako buri ben tialaji ngada di to berton le lamutu mutu e tawde fuf en be to famu ile zone meden garojo de fande le kabaru din ben le leuru out golde mudun timman fo boota den ala wartu mo tuboji di jirota sanele nokuji kewdi malika non den tagi wede fuddi dido tuboji di ben taadi san wi ben kambe demobe marobe dabaji gonbe le sah leedindi den nobe we jogi sugla mudun wakkat jono san kamar mudun ben nagar imadaraji be dore famdu ko ben hani jukendi dum ko hani hunkende hore o wattu kanko fatiya tar wadi imadaraji won ko hebani ke da fastango adcise e sitasidbe
onade mang de pluie
me lon kibde kam pali amen fu fuddiki samde giddi joni mede sugli san jikke fu wala kasin homo fu an andi sarfa lewru ut wati kamu tobatat menen ga kasin lafi kamu fuddike mate nuku amen boy sedan me wonde toraji kewdi dabaji amen ana wata tan sabe yolbere
durobe fayoto demobe gundam algal rawus fayoto an songole sahayle de amen dikki don jom be do yimbel holiti wede wala jikke lobbo fu fewle tobo hitane hikka golle mani din diam le lede amen didu holiti wede dabreji kewdi wontondi be do yimbe la wawi jokkude la tidalaji mu en di ana buyto abdoulaye tangara woni jokko horejo hydraulic le lede amen di
la mobilisation
dabri ana han fiede yalla jam mayo satungaji nanan mudun an heba wadde le gesseji amen ku burwede amen hannen yo hebne baraz yalla dabaji amen an heba yaratun me heba wada demal me awo me lema gesse amen
me chintinde ta wide meteo holiti wede le lede amen di tobongo wara mated san hitan hikka dum abi so yimbe hewbe kanyu enka an heddori jikkelo bo faham
fitu dabar no ben no ku jogaji galure bam ko berata mbirna andede matede men wono wodo anya gollirde mon ye tursiagal mali ndenno ngellandini imadra yaw nokku jogaji wonande kambe ndokobe kabaruji nono da fodon ka do imadra lullergo den bamako city tour larke sababu ndokobe kabaruji be da famu do nokkuji de bab jantede le ngallurande nanno dum jetti sanne do golle mo landini ndero gollirde e communauté ben tour siagar kanko kon jara tawra mabbe do wonko hebani kedda festa mo city city be alcisse
Jahongul Damal Musée National Bamako journaliste M E guide touristique M Bamako wonno dooto no dum en nokuletu kulliji kayne jewete dewe ardi do park Furoba le leedi amendi do ni dawda koni darna journaliste M nafamu dum ana mawni sanne ele yerwengol golleji babi de finatawa
journaliste M on woni heejabe on ko han tawede den nokuje karuntuna kabaruji yedon de le leedni fottaade adna mangal mudu fu
international journaliste em tawanobe tombe horedu yetti sanne odo anniya do ni Bamako city tour quality du wede e be jidi golle o jukkito
j'ai trop aimé la visite
mi welti ke sanne le ngol yila gol du won godan yude den nukuje giddin natum genni Bamako o dabir fiado ana nafas journaliste en sanne sabe kambe haani yedde kabaruji di jamare fu mat
informer le public
Bamako city tour puddo do lewru juillet bettindu ko buri yimbe le ujinaji joyom woni kawru be hem cintinde tan wiide ngallure Bamako ne mune maji ko buri chapan joyi wolle mayo chapan tate go ode ka fu holita ma wiide yo fina tawali di amendi di kana memedi
tagal kabaruji di to test ko shido tamani bangal bonandaji njam kam ngada le to manatal to le cercle baflabe beno kam be kebe torbe be chakre yotorne kebe faba gouvernora kay derno galleji chapan jetti to tama nyamduje kany safareji berno hejabe lam o hulti wiide dun dobreji goddi fiete lam intinde pont nokku o bon mo ben kam lati sababu bonude fande le kabaruji bangal ben yewtere sembe chaldi di mali ndi ben lati ke champion ben ru Afrique Bangal figol ballon wumbe dum les zones CDAO ben dum woni wumbe ngombe les zones CDAO ndedi mali latike ben bami coupe mudum dum watu goto club ngaji didi leedi mali jabbike le men pide runde Afrique ndenno be jahan ben ci lol jogoto wongul tagal bedade dum don wutu ben subagul horojo fima foot yo nyandi talatari dum jango noga jena out kalifa goita hauntini dum fuf kedana fastango alcisse
Jagabule en mubele leedi amendi latre champion hernangi wuronde Afrique don fedde CDAO le final obe tapi leedi Sierra Leone be ngatti be badine be kebi baddel gotel malinke don Moussa Diola Keita woni lati do ngattudo bi sanne e le pide mabbe jenaidi ardi do e pide de o do woni malinke goddo do woni Seydou Koulibaly joni woni labi tati leedi malindi ana heba o do coupe didi arande jidi wadi le hitane 2017 e 2019 min jaram jonka bangal pide ballon caf Club ngay didi leedi Mali hebi wadde qualifier yaade tour dido bawo e le coupe confédération o stade malien waran hebondirde e jagabule em balebe leedi Burundi e le ko warta ko AS Real kanyundu waram hebondirde FC Nouadhibo Mauritanie micintinde tan wiide yambere doman sanne leedi amendi talatare nogay jena lewru utundu warta fa wada don subagol ngoro fa lamo fedde fema foot dido wotiji Mamoutou Touré entertainer o Bavier kanyun tan woni goto keddido hakuna yimbe laarobe mo fodo ndiranno dido woteji don Salaha Babi dewte mun tipitama chagal
yetre meden virso hande an yewi do ben kabaruji ben yirudi sane do rezo ngaji di woni video mo hol le mudo yete non solo sabe Mali e Burkina ben do bisma be no favorito Niger to den no kanko Dramane Maigaudi Madrela ne Pedro Famuke na festango sita sirbe
li o video goto yaho e mintaji de ko yowi a yi an jama an hellina mangal pade o video goto yedama le bale whatsapp ko heewi ko hollita tawi mangal pade leedi Burkina Faso kan e leedi Mali nat leedi Niger habde mangal pade jabe fedde CDAO gadum pene balaje kirin li o video goto mobile fe gotin wala ton jangi inde habato leedi Mali ko inde Mali nasado mudum le wi kango ndo detat Ousmane Mamoudou hokko kabar leedi Niger o hollita wi o video goto do yedama le beme ande li leedi Niger gabini mudu ana sirti e binni yedaadi do beme ande leedi maldo o holliti fa hannen widdu mangal padde leedi Niger tawabe ana hakkila keerol hakkuna leedi Niger e leedi Benin le wi kanko yeda o kabaru jaadu leedi Niger o holliti fa hannen wi o video wadama gidde alan sappo tati lewru out dun hollitida yugol mangal padde leedi Niger wolle warta leedi mum en gadum wala fey mangal padde leedi Mali ka e leedi Burkina
yewtu meɗen zoom siran haali an dow mbiyan kamɓe nodaka noti en keɗɗana ko heɓani en laali tangal e dow fostango sita sidiɓe
ɓe yimɓe miltoɓe ana andi kulleji fou domata fe antodirde e jamade ko hewmu en ɓeɗa yiɗa sanne le galleji fayitorel deɗe yogaji ga watta haqqille no guiɗali mairieji noon saabi le yewtere nanna muɗum ɓe yimɓe tan nanta ana janta ɓeɗa haala haalaji fou ko walna meɓɓe lawol ɓe yimɓe ana noddire je connais tout ɓeɗe miila ɓen andi kulle fou son arifa fuɗɗikin haala kamɓe jaɓɓoto haala ɗin ɓeɗa faccintina keddan muɗum yaade so a indi inde meɓɓe le deɗe ɗen homo fou wi a mani gondiɗana min andimo sanne o guiɗo amen goto watte fou so haala fuɗɗikin le gueregaji e nandan muɗum kamɓe nanta ana janta watti fou fe goto heɓata haala kasin junggo mabɓe le gueregaji e nandan muɗum saabi heɗta kon fe goto kamɓe jallinta jamare ko heewi watti fou ɓen jogui koɓe hanta jamaren sana wondi e meɓɓe a mettataki fewi ga yimɓe an hana wattude haqqille e gondal ɓe yimɓe gonda meɓɓe ko heewi yogaɓe mumen ana watta haqqille sanne e haalaji meɓɓe jaɓata fe ɓe nandaɗen haala hunko yogaɓe ɗi so maati ɓene wara le gueren tan kanki immoto witta jaɓata fe ɓe jiida
sagaɓe ɗokkaten kabaru jo hande mission dawa sar fof yomtade yeftori siwi tamani banggal application muɗum e dow play store ɗo sar yeftore meɗen magasine yettere meɗen magasine malikoura hande ana yowi dow mbiyen kaldal talkolol mbiyen kaw dam jam mbiyen kawral gaslignina ele mbiyen jon cekkite yontere nde nen walaali tangara wonko hewtina banggal muɗum keeda fastango min e sita sidi ɓiyo en kiire jaam ane nduɗo dalkude kowral toɓɓe kewɗe kaltirdal hakkude ɓiɓɓe leydi yuppitere golloɓe syndicat huntagol hoore golonoɓe ko mum en e ko nande muɗum ewi façon kulubali ministre kumniɗo golle siyingol nduɗo talkuru fanda muɗum yo newa muña e sembingol jaam e deƴƴere e yirwe leydi madi
no talkuru ko noddirte pacte social siyingo muɗum yo hunde kessere ko natto saabu humcide torra yogaji ko matte hono le golleji kayle entreprise e nandan muɗum baale société civile e hooreɓe leydi ndi fou ana hani dokkodirde juuɗe yalla nuttalkol siñingo muɗum fana muɗum ana hewte
hoore jo patronat mali holtiwide nduɗo talkuru kawral yo jaabu aniyallobbo lamukoɓe e kañe golloɓe yalla deƴƴere ne hewte deƴƴere nde fay hunde yata caggal muɗum wona huncagol hoore gollirɗe wona yiriwere wona heɓugol golle ɗum foof banggal jokolɓe keɗɗana Moussa Dek Bali kankone hoorejo CNPM
kulleji dammaji mi holli gouvernement o le siñingo nuttalkuru ɗum woni hokkude entreprise aji kalsi ɓe gollira ɗumko usine ngaji saabi sa ƴeewi ɗe gollitaji dammaji ana tampi hande nde leydi ndi ɗum naato saabe ndu yalla talki hooreɓe entreprise gollal muɗum ana yawine le gollidiraɗe fo e dam muɗum fottade kasin witigom sarie ko noddirte code de travail
ko waratannoko yon syndicat ji goni ciññiniɓe nduɗo talkuru e dow inde mabɓe siññini Yakuba Katile horojo UNTM e wi makko nduɗo talkuru teddinte no haniri onondi kala syndicat ji ɗi
mais siñi nu talkuru yalla kortal ana heeɓe ɗum naato hunde ko jokkata goodi golloɓe fou wonɓe le gouvernement ka e darriɓe hoorin muɗum yalla kulleji kewɗi ana heeɓa moƴƴinede leydi ndin hono misali entreprise ngaji usine ngaji e nandal muɗum siñigo nu talkuru kowral ana naato saabe hunjude torraji ko matte le baale syndicat en ɗum naato ɓe du hunjide torraji ko matte hakkune jamaren yalla keɓal ana huncina hoore
yo goto foof teddina konngol muɗum ɗum woni yela kanko hoorejo transition o e hakkillo colonel Assimi Goyta yo hewtagol deƴƴere e yirwere keɓe leydi ndi
soni kaldal heɓaka hakkude ɓiɓɓe leydi ndi ana tiiɗi terrorisme haaɓe ittele leydi menni fottade timmude metti ko woni hakkunde jaliñi ɗin e dam muɗum siñigo nu talkuru ana naato saabe murtere golle ko heewi ko matade leydi ndu acce saabi sa ƴeewi watti fou duganiyeren murtere mumen golle ana wadda jiɗalaji kewɗi le keɓan leydi ni so homo fo jaaɓi bati haqqillaji hollitaɗi le o batu mbiɗe tigui ɗum natton saabe wadde diyam e deƴƴere le golleji fof watte
siñingol nduɗo talkuru latto sababu ittude metti kewɗi ɓiɓɓe leydi ndi don holtiri professeur Ibrahim Boubacar Sow o juriste o ɓeydi wiide siñingol nduɗo talkuru yo caggal jooɗo haalaji kewɗi
guiddel hitan 2019 o dabiri fiyama le batu ko noddirte dialogue national inclusive ɗum tewtamano nu talkuru siñine ko natto saabe waddude diyan e deƴƴere hakkunde gouvernement ka e pelle yogaji fana muɗum noon yo tewde honen torraɗo huncirte mbiɗe tijji so ɗum waɗama en waɗan duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi tati torra fof mattakene leydi ndi
e ley talkuru ndu ne woodi gueɗe capanɗe jeegom aadi tottaɗi e golleji temedere e nogo e joyyi sartaɗi ley duuɓi joyyi